senseless talk.
Data na wewe, you know. Sini mapenzi yalifanya usinielewe before. Oh. Ile mapenzi ulionipa yakaja kabisa kunichanganya. Nilikufuata tu daily, lakini bado kanidanganya. Wewe unawaza kutembeza tu mgongongo. Oh. Umiwashike nezo polojo. Eti nilo wako ni stoke na masodojo. Oh. Sihitaji zako kabongo.
Sasa unasema nini masikioni nishaweka phone. Shida gani, sikutaki, mbona haukomi. Sasa, unasema nini, masikioni, nishaweka foni. Wani shida gani, sikutaki, mbona haukomi. Hallelujah, please leave me.
My love, oh, my love, oh.
We niache, my baby.
My love, oh, my love, oh.
Walai, ma, you don't believe.
My love, oh, my love, yeah.
What you get is what you see.
Mahani, eti anataka ni mwite hani. Sio kama zamani, sasa akipike sipatikani. Anaomba samahani, eti anataka ni mwite hani. Sio kama zamani, akipike simu sipatikani. Mama don't cry, enzi bye bye. Uwa na wifi, acha ni jidai. Mama don't cry, enzi bye bye. Yakaja kabisa kunichanganya. Nilikufuata tu daily, lakini bado kanidanganya. Wewe unawaza kutembeza tu mgongongo. Oh. Umiwashike nezo polojo. Eti nilo wako ni stoke na masodojo. Oh. Sihitaji zako kabongo.
Sasa unasema nini masikioni nishaweka foni. Wewe wana shida gani, sikutaki, mbona haukomi. Sasa unasema nini masikioni nishaweka foni. Shida gani, sikutaki, mbona hauko. Hallelujah, please leave me.
My love, oh, my love, oh.
We niache, my baby.
My love, oh, my love, oh.
Walai, ma, you don't believe.
My love, oh, oh, yeah, yeah.
What you get is what you see.
My love, oh, my love,
yeah, yeah. I got you on the place, messing on the thing, yo. Nigga, nigga, original sniper, Rugrat virus killer.
Yalo liyofanya nyuma, linumiza sana. Yote nakumbuka mama, ukunipenda bwana.
My love, oh, my love, oh, oh, oh. My love, oh, my love, oh.
Walai ma, you don't believe.
My love, oh,
yeah, yeah, yeah. What you get is what you see.